solo. Kia kuleka emmehweni am tweli nyambezi sae solo. Kia kuleka seni pisu tate pilo ya geza mizaki. Oza baba oza seni pilo ya oso keep a man.
Jalababa's cool at the Wazamoya.